Mbagamba nti omuwendo gw'abaana gweyongeredde ddala naddala abo abafa nga tebandifudde so nga kookologo baba baalwala abakugu bagamba nti yandibadde ajjanjabwa naye olw'endabirira eteri nnungi n'abazadde abamu abava ku bujjanjabi bye bimu ku bireese obuzibu. Dr. Barnabas Atwine, omusawo omukugu mu ndwadde z'abaana mu Mbarara Regional Referral Hospital, agamba nti babyetegereza okuva ku ebyo bye babadde banoonyereza n'ebyo bye babadde balaba mu alikoda ezibeera amalwaliro ag'enjawulo mu ggwanga. Bino byonna abyogedde nga bajjukira omwezi ogwa February ogukwata ku kookolo mu baana, February Childhood Cancer Month, nga bagamba nti bandibadde wabaawo ekikolebwa abantu ne boogiwazibwa ku bukulu obuli ku ddagala ate n'okulikozesa. Ebibala okuva mu kitongole kya Uganda Cancer Institute biraga nga endwadde ya kookolo w'omusaayi, leukemia, ow'ensigo n'ebika ebirala ebya kookolo ebigoberera mu mbeera eyo bye bimu ku bika bya kookolo ebisinga okukwata abaana wano mu Uganda. Moses Ochodu era nga ye director wa Uganda Child Cancer Foundation agamba nti abaana beetaaga okubaako ekibakolerwa olwo nno balyoke bayambibwe okuyita mu bujjanjabi bwonna buggweyo. Kooti